Certified Drill Network. Badness.
You don't know the chops.
NSJ, RB, with all that one, you're easy. Old school music, I think I run the Valentine representing the other generals in the dance hall. We can't stop. Watch out. I used to do robberies back in the days. I still haven't changed my ways. I'm still trying to double the paper, yeah. Hard fire, man, we have to burn down this. Every day when you're walking down the street, bad man still a lock it on them ways. Hot girl still a skank in a the place. Yeah, man, that's how we do it, yeah.
I don't look up to no older.
Certified Drill Network.
Everything free got good CC.
To sit down, Ganyan. Ati tango ni wancha, Miss Japan kikula, Miss Japan kilala, Miss Japan kienda paka cho. Jwani ukweli ni kama ni kukula, mina kula.
Tena sana!
Ati kama ni kulala, mina lala.
Tena sana!
Ati kama ni cho, cho mina enda kuenda sijui breaks ni wapi zilienda.
Certified Drill Network.
Yes, yes. Yeah, welcome to the Vibing Kenya podcast. Yeah, it's the Polite Banter, episode 3. Yes, as I promised. Okay, so leo, I'll be with Rila Naleki in this episode. Hope you'll enjoy the conversation. Yep.
Umecheki manzi yako? Manzi yako amepotea. Wiki mbili manzi kutoka fuwe last week ajanua nguo.
Aya ya, hey, mekutana manzi yako hapo hivyo, hapo hivyo zebra. Anika local flani hapo, amebaiwa bia. Hey, amerombose hadi wa baba bana, hadi wale wale, unachukia wale wale wa mtaro.
Ako aso. Ako aso. Osi, 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 burasi tunakula.
Yeah.
Chazi. Kupata manzi yako
wako. Sini pesa zake na zangu.
Hey, by the way, nakuna history bana ya marep case. Dema ametoka club. Ati ametoka manzetu kupati nini nini, amepandishwa nduzi, unaona? So kama mtu wa nduzi akona ill intentions, sasa imagine bana, imagine manzi yako mko at a certain club, mahali club X, mnakata nini nini, you having a good time, akwambie hayuko fit ama uone there's a way anaweza lemewa na uko na some friends kwa hiyo club, pia lazima uwaketa for, unaona? So uka opt kumpandisha nduzi. Then manze, after like 6 hours, story na explode manati. Manze yako manze ameripiwa man.
Hapa solution is simple. Mademu asipande.
Yeah. Hey. Lakini unakuwa vila, unajua kwanza vila mependa yo vibration ya nduvi.
Sasa, kuni mungu.
Yeah.
Usipande.
Nyaje manze anapana ya nduvi. Like, anapana ya nduvi na mungu. Lazima kutakumi kulikuwa na moro mwingine hapo
juu. Kuna.
Ushaki wewe moro ulitoka si
hivi. Okay. Kuna yeye kutoka, sijakataa. Kuna yeye kutoka. Hadi means hadi kila mwanaume labda ukatae, kila mwanaume kuna point lazima ulitoka kama mwanaume.
Eh, as a man, true. There's a time ulikuwa kenovia.
Lazima utoke bwana. Hakuna njia nyingine. But unaona dem kuna time planning. Kwanza dem sije kwa tips, mood zupanda, zu shift anytime. Like dem unaweza kuwa vibe like 10 minutes then the next 10 minutes
ako out. Ati akujui, ati achana na yeye unamsumbua. Unashangaa rada.
Leo 10 minutes anaweza toka hapo ameenda tao.
Eh. Yeah.
Kitu kidogo tu.
Kidogo.
Amepata phone call, ashaenda. Dema si mambo na hormones. Usiekelea chemicals ujinga. Kao ni ujinga, ujinga ito ujinga man. Ni ujinga man. Siwezi kubaya drinks usiku mzima. Siwezi kuwa hapa niku entertain kwa ufala. Kwa nini tunaenda kufanya nini? Ni bano tunacheza.
Tuende fellowship.
Hakuna shit. Una joke shit tumekam kufanya Friday. Ni Friday man. Mimi nimetoka sia zangu, nimetoka works, nimetoka shughuli zangu, nimekatika na siku ndio weekend imefika wiki kufala.
Yeah.
Alafu una expect
bana.
Una expect mimi nikubaite. Kwanza ni buy drinks man. Buy drinks ndio sisi eh hey, party after party, rombo sawa man. Then ude manzia ni fuck up at the end of it all. Then una kele hormones. How much is it fanya?
That's why mimi nasemanga.
Uh-huh.
Actually ukidai usiende kupati na manzi alafu nadai kumlima. Do the party in your fucking house. Hiyo uko sure hii kitu inalala hapa, unaona? Alafu uko sure hii stuff unaicontrol, unaona?
Sa hata mimi nakusupport. Cheki cheki. Wait wait. Uwezi kuwa umeplan, uwezi kuwa umeplan kudishi dem. Unampeleka ati club kuparty, then manzi ati unamleta kwa hao. Ati unajua hiyo time cheki, anything inaweza happen. Anaweza kunywa more azime. Uwezi anza kusumbuana na manzi amezima, unaona?
Kwanza after umembeba kutoka club
Nyadim, like, umeenda mbali sana. Umeenda mbali sana. First of all, Jordan mepatana naye kwa club. Mimi siwezi chukua manzi yangu nimpeleke club. You know, stupid thing. Nichukua manzi yangu nimpeleke bash. You know, stupid thing. Nikawa nachukua nyama na unaipeleka get together.
Na unaimarinate.
Lazima ikuliwe na kila mtu.
Kila mtu atakula.
Kila mtu lazima adishi ile nyama. Then ndo
unabeba mzinga unaichukua
bash.
Baesa.
Baesa.
Baesa lazima adishi. Plus yake. Lazima ipite na hiyo mzinga yote. Kwanza hiyo ndo inaanza, hiyo ndo starter. Wanitumia kaa chesa. So na check hiyo ni manzi yako. So manzi unapata kwa club first of all. Shit ni complicated.
Lakini mazima.
Kila mzee yako wapi? Wewe mbona ukule do yangu the whole night? Mbona uko hapa na ku entertain? So ni show from the first on you die. Mimi niko sawa, eh, on you die ni sawa. Mimi nda step over niende dem mwingine. But wewe mbona ni entertain ni show follow follow then at the end of it all na kucheck in do yangu yawe. Buda.
Sana jini na yake ile sema yeye. Unapata manzi hapa yenyewe na manzi wanacheza like manzi wanacheza.
Unajua what it takes adem kukutoka. Haikuangi kitu big. Inakuanga wait wait. Inakuanga stuff kidogo like kitu fulani minor. Unaweza pata maybe at nini at first ulikutana na udem. Mkaanza kubonga more, mkaanza kuchat more nini for phone calls pale nini. After like maybe I text then more than 2 weeks. Obviously your energy itaanza kudai. The moment amepata tu Morio flani ameingia tu kwa hiyo zone. Ah, ni hivyo. Ataanza obvious atakuja na ile energy ulianza nayo at first.
Very fine.
Na huyu dem ata switch concentration, ata cheese aende ile side, unaona?
Yani, lazima endem must improved.
In a switch the highest
power available. Ita switch to the nearest, Yeah. Yenye iko na high power. Exactly.
At the high school, tulikuwa tu club ya most improved kuliko
number 1.
Na most improved ametoka D plus ama gonga C.
Amepata C.
Mbaya sana.
But credit ni kwake.
I'm shaking. Kwanza hiyo term anaingia hadi trip na ile top 10. Wanaenda trip mbaya. Most improved ashikiki hiyo week.
Oh, by the way, there's this debate imeongelewa wangu wa for long vibaya ati hiyo aftermath after dem ametokana na boy ama boy ametokana na dem hiyo split wasa wanaongeleanga about ati men will take around sijui for 2 months or something alafu waanze kuchachisha
2 months gani 4 years down the line I'm not looking back nakimbia wana ngoja 2 months hakuna 2 months. Najua sasa zingine, okay, inalingana pia mliachana kuhusu nini.
By the way,
inalingana, hiyo ni factor. But kuna vitu zingine kama wanaume atusameangi. No matter shit, hiyo inakuanganikana natural tu. Kuna line ukicross card day manzi. Hiyo line pia unajanga tu. Waenda tu kiendanga. Hiyo line ulipita waenda anga tu kiendanga. But sasa kuna zingine tunaweza ona, acha ni Julio Dema, anaendeleaje hali. Na hiyo ndo Friday.
Lakini hiyo ndo bullshit sasa.
Hakuna bullshit.
Unacheki. Yeah. Usei ukitoka kwa manzi, hiyo bullshit imeisha manzi.
Yani usei maisha.
Rudu kwa hiyo bullshit. Yani usei rudu kwa hiyo bullshit manzi.
Fall back man.
Fuck, usei rudu kwa hiyo
simp. No one can help you but you. Hakuna mtu mwingine can change things man.
Zi lakini sisi ali speaking. Skia vile maninja anakuanga. Msi amekataa. Oh, sijui nini ati ya dead. Husto without dem hapana. Lakini anajiwanga kuna huyo mse wa kumtolea kutu bana. Kuna huyo mse.
Najua madem first of all. Madem anakuanga amejipanga. Like 24/7 dem anakuanga na schedule man. Dem hata kabla wewe umpange siku, yashajiwanga siku yake vile inaenda.
Ukweli.
Friday anajuanga bus.
Hata a month.
Niko na plan ya Friday. Ineza dunda, ineza ingiana.
Na kuna plan B.
Kuna plan B ama plan C na D na E.
What the?
Na kuna plan ina happen yo Friday. Itatoke yo Friday. Ineza sabotage hizi plan zingine.
Aya.
Once. Very. ndo una anaekelea hormones na shindo what hormones
isn't decisions to command
isn't it this decision in a car by the end of the day man the dem hezi kujia mana kuna msiame mwambia kama ni kupeleke Serena na una mpeleka bed sitter
ati mnaenda ati form ya kanusu sijui na
I make sense
ati na dubi
bunda
Chess the bug. So bochal maze bro jitume.
But na jo sasa shida yenye iko kijana ako mbao ako 22
na
nafuata demu. Unafuata demu ufanye? Fuata pesa, mwenye anajipa hiyo time.
Have a good time.
Man. Waishi maisha vile na kam. Ukianza kufuata mademu sasa hizi manze na uko mbao tu.
Unachoma man.
I know niggas ame propose.
Nako.
What?
Which year?
22. Oh. Nigga ame propose. What the fuck? Yani say ame go down on the knees. Ame uliza dem.
It's been your host, Nirei. Yeah, the Polite Banter episode 3 has been a success. Leave my host to introduce themselves wakipiga hiyo outro. Yeah.
Certified Drill Network.
Ni kiplug out hii microphone ya mazeni real hapa la inje follow manze follow but account yangu inaanza lakini tuko sawa ni rising wave pop
and it's a rap na mse rapa
pandemic pedi wangu anaslenga hadi Kendrick tuko ocha tunavuta boza mamutisa ametukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Madembi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, itati usiku. Na materorist, hana watakubom. Pasta nganga, hana watakukon. Jimanjigi, Kenya ni Zalon. Alejandro, Vandem wapon.
Oh, pandemic. Koruka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pandemic, oh, pandemic, pandemic, oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda, tako black cashets za Konda. Na tuko mavela kachogi wa mocha, waganga si wagenge ni nabogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor, kunyifanye wet ka sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor, manzika ni mchep na mchwep na countdown. Ala kazim. Ala kazam, abracadabra, zing zalazu, nil kwa wazim, pedi wa sadam, makaka brasa, kanita bazu. Oh, pandemic, koruka imeisha, pandemic, demu wako handsome, pandemic, huna chaja Samsung, pandemic, pandemic. Oh, pandemic, pandemic.
Kuangori guy, kushanuka mtani guy, watoto wapatikani guy, saini muadani guy, guy, jui mara ni watch pono, tukivuta mabombom, kisha ni bomb chinku.
Tobo esto boy,
chuku, kutu ninare, nani kunare.
Koruka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic.
Certified Drill Network.